nipate na unatiki kwa chati Karibini nende kumta kula post Marasei kune chati na muona mrembo rojo Nika mahagi shabuni, nika mpakisi Tuliza ball, twende geto la azizi Nina kurola balloon, bongi la base Na tunge na home, swazi ya kuna washenzi Keji chini, umba nipuja po beso Alike imba jabu hiyo chorus Karama pina, nikla bongi la jesh Na ukile tafunyo, nita kukwa
basketball Yeah,
G-Rack and Fly